yebo. Ubaba kuphela wazojabulisa umntwana magama amabili. Athi hoye, wemntana usebenzile. Uyena kuphela wazokuzigqaja iqine ngabantwana abaningi. Athi kubo, uyazi ngimthanda ngokufana. Hey, apha yikweletu ba, aphela umashonisa. Ebuka abantwana, hey, efuna ukubafundisa. Oh, ayikho indoda eyofana nobaba.
Show me, it's all you need.